Mpoko ilamu na bayebanso bozuli baku ya kulanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, edi isango. Tozaliko koba kopesa bino sango uta bandako pona koboya bopanzani bwa coronavirus ya sika. Eko le Congo Demokratika eleki motango ya nkama mitano ya bato bayebani kozwama na COVID-19. Bato basusu libwa ya sika bazwami na Kinshasa, motoba mosusu babikisami motomo ko akufi motango nyonso ya bato baye bawei mokomi tuku misato na moko pe tuku motoba na mitano nde babikisami elobi INRB na lokasa na yango ya sango ya suka bituka sambo nde bisimbami na mokolo ya lelo na COVID-19 Kinshasa ezali liboso na bato 485 tope kama minei na tuku kumwambe na mitano ba mona na ki na Nord Kivu ba bikisami ndenge mokope ba oyo ba zwama ki na Sud Kivu epai wapi bato ba neyi banso ba bikisami na Ituri bazali bobele babale lokola na Congo Central na Okatanga moko pe na Kwilu moko elobi INRB bato ba neyi na Kinshasa nde bazwami na boloko botali mambi ya mampinga na ndolo na Kinshasa yango epesi mwa bobangi na baye ba bundaka po na makoki mambo moto bato banei basusu bazwami na coronavirus ya sika na etuka ya Okatanga kolanda maloba ya mukambi etuka eye Jacques Kiabula ata INRB na no epesi sango yango te bato banei bango bamonani sima na bokangami ya ngumba Lumbashi bazala ki zinga zinga na moto ya yambu amuna na ki na COVID-19 na ituka eye lobi lole ki ezala ki ngumba ya kasumbale sande kangamaki na ituka ya lualaba uye zali pembeni mukambia ituka Richard Ngweje Muyeja a singi bavandi lo sambo opona sanza ya mepe sanza oyo ekolanda tolanda Richard Muyeja na VOA lingale pesa ki maloba
Living with a broken heart, we never meant to do you harm. To never want to see you cry again. And everybody hurts sometimes, we never meant to do you wrong. And you're gonna be just fine, you
said. Je priais pour nous tard le soir, tu m'as tourné le dos plus d'une fois. Personne ne t'aimera comme moi, personne ne t'aimera comme moi. Pareil, rends-moi l'appareil.